kalungi lugendo luka rubotala dala emitala wonka wetuline suvi tuzilika damu amani tugenda kuwangula kuma nemera mulugendo mukwano damu esuvi ebikulemesa byonna bisule tugende mumaso ebyo ebinyigiriza omutima byo bingi tebigeza okulemesa luli kyalumu tutuuke waffe enkya yiyejja kuma nemera mu lugendo mukwano namu essuubi ebikulemesa byonna bisule tugende mumaso ebyo ebinyigiriza omutima byo bingi tebigeza okulemesa luli kyalumu tutuuke waffe enkya yiyejja olugendo lwetulimu bangi baluvuddemu nga beekanasa batwaliddwa omasanyu n'okufuna obugagga bw'ensi obugwawo bobalaba bonna tebalina ssuubi basibiddwa maanyi ga satani olugendo baalufuluma kuma nemera mu lugendo mukwano namu essuubi ebikulemesa byonna bisuule tugende mu maaso ebyo ebinyigiriza omutima byo bingi tebigeza okulemesa luli kyalumu tutuuke waffe enkya yiyejja kuma nemera mu lugendo mukwano namu essuubi ebikulemesa byonna bisuule tugende mu maaso ebyo ebinyigiriza omutima byo bingi tebigeza okulemesa luli kyalumu tutuuke waffe enkya yiyejja sigaza kaseera katono ddala jetulaga tunatera okutuuka kugamba kwatirirako wegumira byonna 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 onyweza essuubi tuzirika ddamu amaanyi tugenda kuwangula kuma nemera mu lugendo mukwano ddamu essuubi
guma
ebikulemesa byonna bisuule tugende mu maaso ebyo ebinyigiriza omutima byo bingi tebigeza okulemesa luli kyalumu tutuuke waffe enkya yiyejja kuma nemera mu lugendo mukwano namu essuubi ebikulemesa byonna bisuule tugende mu maaso ebyo ebinyigiriza omutima byo bingi tebigeza okulemesa luli kyalumu tutuuke waffe enkya yiyejja kuma nemera mu lugendo mukwano namu essuubi ebikulemesa byonna bisuule tugende mu maaso ebyo ebinyigiriza omutima byo bingi tebigeza okulemesa luli kyalumu tutuuke waffe enkya yiyejja luli kyalumu tutuuke waffe enkya yiyejja luli kyalumu tutuuke